Black Market Records.
Yo.
Many people come na bado wengi watago, ani walopenda tamtam wenye mado. Hasa sabuni ya roho mambie na fota ghost, ule wa roho mambie napenda roho. Hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale, tukijibambiz. Hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale, nikijibambiz. Hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale, tukijibambiz. Hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale, nikijibambiz. Stop planning, throw money, spend money, make money, nishio bani. Ukiboeka kuja area, tulie ndani, signal meshika kama area, tuko mbali. Aki meri 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 go round, uski bado niko nyuma yako still no skank. Adi akili me hang, nilikuwa still kwa plan, tell me what I want, niko juu ya miran. Non-stop, nenda sana Bangkok, komechoka kuniono neza change angle. Anko, tanipenda by force, kono nanga niki grind, wala unadhani jokes. Many people come, na bado wengi watago, aji walupenda tamtam, wenye mado. Hasa sabuni ya roho mambie na fota ghost, na ule wa roho mambie napenda roho. Hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale, tukijibambiz. Hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale, nikijibambiz. Hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale, tukijibambiz. Hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale, nikijibambiz.
Nataka hawa na wale, na pia kale, na ulete bia sponyoka tagi makale. Sechik ni vale, ni wakitale, tulijengana sayere na ishigeti kale. Future ni bado mko lastia, andovu ni kuu na hivyo bado ndo minasikia. Tipesa ni nyingi ka ujinga ya salasia, buroti magutado nyoba kohanatea. Miu wabadilisha kama dikla, lazima feature white, si machupa ni za kibla. Kujimba sijawai, labda deme yako wa reply. Ime kupita kama housefly, akiwa lie.
Kam na bado wengi watago, ani walopenda tamtam, wenye mado. Hasa sabuni ya roho mambie na fota ghost, na ule wa roho mambie napenda roho.
Hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale, tukijibambiz. Hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale, nikijibambiz. Hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale, tukijibambiz. Hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale, nikijibambiz.
Nilimshow mimi na umwa na kichwa, akaniambia
niko na dawa ya kichwa.
Akafunga ponytail, akacheza na lips, nikacha kumwona kichwa. Umanza kona skill, akondethe na heels. She's a freak for real, a very nice. Ni kama na nidai, amewacha ngodha kwangu, kana mark territory. Ata earrings, nimepata ndani ya gari, kana mark territory. A very nice, chali yake mina slice.
Many people come, na bado wengi watago, aji walupenda tamtam, wenye mado. Hasa sabuni ya roho mambie na fota ghost, na ule wa roho mambie napenda roho.
Hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale, tukijibambiz. Hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale, nikijibambiz. Hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale, tukijibambiz. Hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale, nikijibambiz.